Temeke Dar es Salaam. Moody K.
Super Diego, siki ahí.
Shafi, Shafi, Shafi Baba. Shafi, Shafi, Shafi Wewe. Nashindwa kusema Shafi Baba. Kutokana na hali ya maisha Shafi Baba. Tutaishi vipi Shafi yeye.
Mama Pascala.
Shafi, Shafi, Shafi Baba. Shafi, Shafi, Shafi Wewe. Nashindwa kusema Shafi Baba. Kutokana na hali ya maisha Shafi Baba.
Magisha milima kupanda kushuka yo. Magisha ya milima kupanda kushuka yo. Ukikosa leo sifikiri peke yako. Ukikosa leo sifikiri peke yako. Hakuna wakufusa ili ya Yesu Paniego.
Napate na mapambano.
Maisha yaliyo bora,
Bangaruka Madira, yeah. sikia hii.